LZMusic.com.
Jack Chauffeur Repan Gosh, you kiss. Hit up his old rusty. Dedicate once again. Pano pene lili na iambacho muziki. Bagelo na wagai muni konde soche. Oza tipo kamba kamba pa umoyo wanga. Mune haso ini success yanga. Nifuna muka one nende success yanga. Mune pari haso city malelela. Ni one text saka ende ya mujira. Ah, we. You call me success, my life is changed, my heart is changed, my friend is changed. I don't see ndava kwe ichokela na anga. Kwa fansi ni vampiri si wafuno kuchipanga. Hii success yanga kwa ya pwela kohoti. Ni mafuna ni kama ngeko na bondi. Nikangale chemu ise ine nikungo ifila. Hii success yanga kale tanza ikwila. Ni pangono pangono takangena mumu polo. Takangala kona chansi yotandi zako makolo. Hii success yanga kale zaya nipanga. Ni manje manje ni zaka kwila na nambai. Mano peni lili na iambacho muziki. Bagelo na wagai muni konde soche. Oza tipo kamba kamba pa umoyo wanga. Mune haso ini success yanga. Nifuna muka one nende success yanga. Mune pari haso city malelela. Ni one text saka ende ya mujira. Ah, we.
Wakai na wakelo muni konde ja peso check. Zaka sila zaka nkala sa peso check. Trenti yanga tifake mwa mulungu. Olo nikachitike nikaimbe vitundu. Himwe nae na womwandi ni forever. Kusokolo zaka nkala jetugeza. Mlungu wanga ani yanga na pameso. Ili poze veni chita nipushinga haso. Nichitira kupangira wana supu. Noti wina kanichae kupu. Olo mwina kutindichi tira juju. Ini talenti nipangira wana supu.
Mano peni lili na iambacho muziki. Bagelo na wagai muni konde soche. Oza tipo kamba kamba pa umoyo wanga. Mune haso ini success yanga. Nifuna muka one nende success yanga. Mune pari haso city malelela. Ni one text saka ende ya mujira. Ah, we.
Kasanduke malos Dibakelo na wakaimu ni konde soche. Nikali wene uja we mna konda pa festi. Hii ni talacha flow mkodi madaliso. Siya paso mulungu ani yanga.
Kono peni lili na iambacho muziki. Bakelo na wakaimu ni konde soche. Oza tipo kamba kamba pa umoyo wanga. Mune haso ini success yanga. Nifuna muka one nende success yanga. Mune pari haso city malelela. Ni one text saka ende ya mujira. Ah, we.
Three,
yes, I.
Four boys again.
No sweaty.
Gosh, you dancing.
I'm a psycho.
Jerry K once again.
Have a boy with the pew pew.
Money piece of bone.
Money boss, I see ya.
DJ Sten.
Ha. Vashilupe.
Post Mayor.
Boss Set Saikata.
Mr. Miko.
Navandruko Pakona.
I see ya.
Samson Pashiveka.
Oh yeah.
Nama posere posere vashikarta. Besides,
skips rest.
Revolution Music.
You know it's then.
Nazimusic.com.
The wave leader.